ZambiMusicBlog.co.
5, 4, 3, 2, 1. Houston, we have a problem. The beast is awake. Yeah. Let's go. Nariumwa no musuma.
Usheni ne wena kutalo cha onaika.
Nalika penga kukatolika.
Kepsia wa father wa ischanja.
Chance kefya na sachishiwa.
Ineli mwanda ipapa.
Kalia 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 kalia. Kalia kalengi la kaulema. Sumono mwana kasinenu meikulu. Kalia kalengi la kaulema. Kana mwono wala kukaka. Kalia kalengi la kaulema. Nakachose na mwana chika demo. Kalia kalengi la kaulema. Akalumbo mwene nalo alo.
Once I was cool, now I'm getting too crazy. Master the Pama Masha. Wasting a nano ni nebo mambala. Limo munenda ile tele langa. Nazipa na footy in the doza na take away. Straight to kubondi, next to kubendi. Kwacha, what was I up to? Was I thinking of maybe ni oyabu? Kabulema na kukwati kung fu. Na fine na pena. Pushiru na buena ine more pressure.
Nari umano musuma.
Usheni ne wena mkucharo cha unaika.
Nari kapenga kukatolika.
Kepsia wa father.
Ring leader ni nebo, but kubondi ni nebo fye kembo. Deti njika lefe pais, especially when I just wanna be naughty. Najyo munati, when I feel like I wanna play mechanic. Munala lomba, bika kwa paisi baby. Shapera na ineteti. Girl I'm a beast, I promise my hunger will never deplete.
Nari umwano musuma.
Usheni newe na mkucharo cha unaika.
Nari kapenga kukatolika.
Kepsia wa father wa ischanja.
Sachishiwa
ineli mwanda ipapa.
Kalia 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 kalia. Kalia kalengi la kabulema. Sumono mwana kasinenu meikulu. Kalia kalengi la kabulema. Ngana mwono wala kukaka. Kalia kalengi la kabulema. Akachose na mwana chika demo. Kalia kalengi la kabulema. Akalumbo mwene nalo alo. Kalia kalengi la kabulema.
ZambiMusicBlog.co.